Remember where you got it from. Some your music problems don't see old.
Nemo ye nemo.
Muzozo pa muzozo chave.
Inakala pa moji dandi before in ye. Kwa my experience isi enze mushe. Inapwela na bija kata. Kulapa sinza yesa fuji. Kupela moji kondi again. No, not again. Mandani panga alejiki.
Alejiki kujikondi.
Poni kumbisa benzo funikira majiki.
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 Koma ni jabwa kujiwa jistisi. Dayambo konda fudi. Jifupa chaiwe. Oh no.
Wani panga jiki jeni.
Kuatama differences bata tona pitire monemu ma yari kuati ni Ukraine na Russia hey yari madaga dezayo hefi na vere areti kufiafite mwiku kankoma kona macheni kambika kona loku kamyanga na kumboyo ne muatisha kabweke shep hari mu ICU kakupa wira chava patari web kauturikira no kubone kera kuati ni mesai huku kubone chave umutima wandi teken wake ningana trust. Efi na piri wire neka pampane. Promu are jiki tuwa jiki te dimwe. Uri fumine kuisa kanji webo.
Inakala pa mujikondi before ine. Kwa my experience isi enze mushe. Inapwela na bija kata. Kulapa sinza yesa fuji. Kupela mujikondi again. No, not again. Mandani panga alejiki.
Alejiki mujikondi.
Poni kumbisa penzo funikira majiki.
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 Koma ni jabwa kujiwa jistisi. Dayambo konda fudi. Jifupa chaiwe. Oh no.
Wanipanga jiki jeni.
Mama na kine mwepu, umwana kajua kwa domuti mweutelele kwa diota meloni mwepu. Wafuma kujupita ulo kupluto wepu, wapangwa shani kaji. Nangu na kurufia nyenemu, ulanjita forgive kwa tini bapapa bakulomu. Singa bona po mwana kajua kwa domuti mweufukile kwa tini mbele.
Inangala pa mwutika nipo ime. Kwa my experience isi enze mushe. Inapwela na bija kata. Kulapa sinza yesa fuji. Kupela mujikondi again. No, not again. Mandani panga alejiki.
Alejiki kujikondi.
Poni kumbisa penzo funikira majiki.
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 Koma ni jabwa kujiwa jistisi. Dayambo konda fuji. Jifupa chaiwe. Oh no.
Nini wanu beti mwari ama piko ni mwemu.
Wanipanga jikijeni.
No trespassing, no kissing, no touching ni mwemu.
Wanipanga jikijeni.
Evi na mkosele monete ulo mwemu.
Ona manje bamene wajita. Wapunde wa wabwesa mulabu.
Wabwesa mulabu wakeni mwemu.
Remember where you got it from. Some of your music promos don't see old.